zakwezi ephi na
yenza nona njabula ndibandi yayazi ithini ke ixele kale ntazi ubulandi
elizwi lamalivumi tu